Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama. Utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama. Na ni donda sugu, halitibiki ukisha zama. Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua. Nikizipata ni
mitungi, 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 mitungi.
Na watagomazi, telepati na machomaji, aji, muziki magomaji, vya Arusha ntavichomaji, aji.
Watagomazi,
telepati na machomaji, aji, muziki magomaji, vya Arusha ntavichomaji. Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Kakupenda, kampende babako, si unapenda, kampende dadako. Kakupenda, kampende babako, si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Nikizipata
nitunge, 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 nitunge.
Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Come mix Lizer.